Futhi sibonga nenkosi izinja zami zigodli akusubhubi nesipoti abokabza nobhodi ngapha sigodoli sikhanyisa igodli nabofadere singabathengela ikhodli sibonga nenkosi izinja zigodli ubi nesipoti abokabza nobhodi ngapha sigodoli sikhanyisa igodli nabofadere singabathengela ikhodli angisho umzalo lejozi ngaziphama nekhodli ngazivare nethombe ungazizela nestori angisho umzalo lejozi
Shut up.